I'm
ambitious.
Impilwenzi mandoda kati nditabele, ichayile ndoda kati ndipangele. Impilwenzi maxayi ndoda ingena plan, iphumela phandle ndini ndoda wenzane. Samindo yokuthe sifune imali yokuthe indlu mama kane kufuneke noke imali yokondlu fazi wami imali yabantu bami imali yamatyala am sifune into yokuthe
Sifuna imali epokothweni, tatazela xa bebona thina. Khaba intwana enzele ngamasimba, bangaqala kodwa banophila. Phuma egciwa nongaphakamisi, namagenge sami ukuhlanganisa. Buza itimer naye akanophika, mama zala was the father figure. All day, faka abantwana esikolweni. Lame stick around when days were dark, nabo bejoyina embulini. Sifuna imali yokuthenga, phuma phandle go get it. Ain't no game with no pain, nigga. Ain't no time for no play. Cause young guys who yega, yami mini yeza. No baba gan sleba. Na baba be extra. No baba gan sleba. Play la be confessor.
Impilwenzi mandoda kati nditabele. Ichayile ndoda kati ndipangele. Impilwenzi maxayi ndoda ingena plan. Samindo yokuthe sifuna imali yokuthe indlu mama kane kufuneke ngoke imali yokondlu fazi wami imali yabantu bami imali yamatyala am sifuna into yokuthe.
Nathi sinyamezele, nathi sichasele. Coming at me uzuqaphele. Kwakude phezulu, banye bafuni ndiqabele. Only cause they know when a boy gone sekurhatyele. Cause I got this shit on lock, tell them I got the keys. If you ain't talking about guap, tell them I'm froggy please. Working a whip, a drop top, top of the spine, it's non-stop. Make sure the moms is guapped up, nigga we slaving. Cause angazi uyeka, yami mini yeza. No baba ngansiba,
angazi uyeka.
Na baba be extra, no baba ngansiga. Phela be confessor,
angazi uyeka.
Impilwenzi mandoda kati nditabele. Ichayile ndoda kati ndipangele. Impilwenzi maxayi ndoda ingena plan, iphumela phandle ndini ndoda wenzane. Samindo yokuthe sifuna imali yokuthe indlu mama kane kufuneke ngoke imali yokondlu fazi wami imali yabantu bami.